Igbosongs.com. Chukwu onye na-emezi omume nwa na-elubelu Chukwu isi mana anya bụ Nkechi n'ọgbala ọlụ kedụ ọlụ ọgbalụ n'ụwa nwanne m Nkechi na-ewe iwe ọkụ o wee luo ofu ụbọchị Nkechi na-aga n'ụzọ ofu onye wee kwụ ihe okwu jọrọ njọ o wee wute ya n'obi nke ukwuu enụle ya o wee welu oke iwe n'ọlụ ọkọ nyụla na ntị na-abụ enụle ya Kwali onye ụka ọ bụ ozi kwali sista
Igbo songs.com
onye ọbụla nwere ntụpọ n'ụwa n'ụwa o mere aṅa n'ụwa o mere ole nobody is perfect n'ụwa anyị nọ n'ime ya tata onye ọbụla nwere ntụpọ n'ụwa Chukwu kelu ụwa kelife ya n'ime enụwa ọ dị aṅa egbumele
egbumele
ka ịgbalị bekwuo
ị
na n'oge gba mụ na-eti ị
na
n'oge gba mụ nara ị na-ege egwu m jetekwa ife ị na-agba egwu m gbatakwa ife ka idebe anya bụ egwu egwu amalasoribe ọ kwụsịrị ụfọdụ na-akọcha ndị ọchịchị na afọ amarachi enye gị ịgachi mgba ụfọdụ ezinụlọ na-agba ọkụ ọbụla amaghị imenye akpatali ya n'ụlọ ya ụfọdụ ọgaranya na-ajụ Chukwu gịnị kpatara iji nke mmadụ ka ọ na-anwụ anwụ n'ụwa sogbu onwe ya maka na ọ batala ego o ji wee duba Chukwu gịnị mere mmadụ iji anwụ anwụ nakananụ onye ụbịa m jee gwaba Chukwu na afụfụ ụwa jọgbuo m ya gịnị batala iji kee mmadụ ka mmadụ taba afụfụ n'ụwa onye ụbịa m na-ajụ onye ọ dịlị mma tata ọ na-egoli ọ dịzi akụ ụwa agwụ na-agwụo onye ọ dịlị njọ n'ebe so ọbụbe ọbụbe ọ n'ụwa nwanne m nekene onye alụzụ ụlọ oke nwanne m jeduba Chukwu gịnị merụ na o nweghị ego mana onye nọ n'ụlọ ọgwụ na ya Chukwu o welụ ndụ ya dịrị adịrị n'ụwa weli nke ajụ onwe gị ajụjụ n'ụwa ọ dị aṅa Chukwu kelu ụwa kelife ya n'ime n'ụwa ọ dị aṅa
egbumele
sị na n'oke egwu na-eti
sị
na n'oke egwu na-afịa ka ịgbalị bekwuo Chukwu emeka na-ekwu ka ị nwee ebe aṅụlị amalasoribe 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 ice. Thank you. wonder no way. Get on my ticket, no, no. Another bunny full of wacky. I do wanna chuck what to do, guinea melody. Maka chuku galuwa, if any anime. Oh, my God, get a man. Oh, my God, get him. For the league in a mouth.
More music at ibosongs.com.